to advertise, email podcast@thisismaggie.com.
Release yourself from order and logic and enter a new place. It's not work. It's not home. Here, no maps have been drawn. No books have been written. Nothing is certain. Everything is possible. Welcome to podcast and chill with Matt G.
I'm assuming this doesn't end well.
Yeah.
This looks like
you came back.
Yeah.
Thanks for coming back, bro.
Back again, Tom.
Yeah. Mm-hmm. You saw by the stance.
I'm just worried. Chad doesn't bath. He's in the same clothes as last week.
Dude.
I'm worried. I'm worried about Chad.
The same outfit like last week.
Hey, I'm doing well on social media. Same underpants.
I'm traveling. I'm flying. Back from the flight. What if you flew without the clothes?
Otherwise, boys.
Aye.
Zulek.
Nothing much, man. Just living life. And you?
Joy.
Emona, you think of yours as trending. Don't you have a white father?
Bruh. People act like they didn't know.
What do you mean? They act like they didn't know.
They didn't. President of the Yellow Bones.
Dog, you know how long I've been talking about the fact that I have a white father? And here's the problem. It's not that I have a white father. That's the problem. It's the people online think he's my real father. Mm. So they're like, oh, and are we colored? And I'm like, no, dog.
You'll never be Trevor Noah.
That's why I said the last time I was almost Trevor Noah. You see, if my dad had met my mom earlier, I could have been a Trevor Noah. But there was another guy who came before him.
And said, hey.
What if the funny comes from that guy?
Which guy?
The guy that came before the white bro.
No, the funny comes from my mom.
The mom's one.
Oh, yeah. Nice.
No, the funny is from my mom.
I think all humor comes from the mothers, because the fathers.
And the other thing now everyone is saying, oh, Upizuhlekanathi, can't you've got the land.
Yes,
And my father's Danish, dog.
So he doesn't have the land?
No. If anything, I've got land in Denmark.
That's
worse. I've got European
that's
land.
That's nice land, bro.
That's bigger. That's visa land.
What do you want, John Krugersdorp? They can keep it. They can keep it for
that's
the
visa. That's visa type land.
No, dog. But yeah, but people were shocked, and then a lot of people are like, I get it now. I'm like, what do you mean you get it now?
What do they get?
I don't know what they get.
I think they're eluding the coconut.
No. A lot of people also like, oh, that's why you speak English so much. Bruh, my mom and I speak better English than my dad.
Hectic.
Yeah. English like is his third language. He speaks Danish, English, German, and then English.
Do you speak German?
Skål.
Enjoy the English.
That means
right?
Cheers.
Enjoy the English while you can, guys, because
Today I'm going to struggle. Yeah, usitshele sonke ukuthi yena ufuna ukuba nemali.
Engakanani?
Eni.
Makaqeda yenze.
Ayifumana le mali eni.
Yeah.
Ikhanda lami livume.
Hey, listen.
The other one I said in Pedi. Pende lami zule. Akitsivi.
Ini lakho.
Ufuthi akitsivi kushibe.
Dog. Bruh.
I cannot. Like, I've always wanted to meet the guest.
Mm-hmm.
I've always wanted to meet him. Never met him before. I was with you when I met him the first time with Peltusi in Durban at the Cotton Fest.
Durban,
remember?
Oh, okay, yeah. Oh, wasn't it Joburg?
No, it was in Durban.
Chance, Luna, you got a little diploma, little pearl, kissy or so.
No, Leon Diving Act 2. You go see Scrooma as an easy dog, you pella much. Yeah, chances.
Anch! Mamelani, Bagiti, Babugeli.
Babugeli.
Namchanje, Spetin Cezwa.
Yeah.
Inja your corner. From taxi driver to Vitlas driver. Haish!
Hai!
Inkabi Yenka.
Daniel.
Leader of Nkabi Records. Ha! Legend amongst legends.
President of Nkabi
Nishi. Haish!
Yeah.
umuntu obamyazi ngegama
emayimayi.
Ladies and gentlemen,
membership.
Aish,
une membership card.
Une card. Awulazi card la semayimayi.
Ungena ngefingerprint lapha ya.
Card ekhona eshaya ngematerial spot. Abayazi. Anayo.
Titit, welcome.
Ayayayaya.
Welcome, Zulu.
Titit. Ladies and gentlemen, man, I never thought we'd have the honor of having the legend himself here. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome to Popcorn and Cheese.
Yes.
The one, the only, not the small, not the medium, but big. The big Zulu.
Correct.
Uncle Big Zulu. Uthini buto mkhulu? Kuhle kunjani? Ah, si right. In fact, before we start, happy belated birthday.
Yes.
Aich.
Happy belated. Sesikhulile.
Yeah. I'm proud of it.
Yeah, hayi sengiyakhona impela manje sengiyakhona.
Eish,
sekuseduze phambili.
Yo, man, before we get started, ladies and gentlemen, welcome to a super special episode of Popcorn and Cheese in the chair with us today.
Mm-hmm.
Ah, Mamela, we are sitting with brilliance.
Yebo.
Menier.
Yebo.
Siyazi ukuthi la ekhaya, we call you Big Zulu. La eMzansi sikubiza uBig Zulu. That camera is yours. We've got cheese boys and cheese girls who are watching, who are thinking, yeah, ngabe yethu ikhona namhlanje. But most people don't know who you are. So, can you please look at that camera and tell us igama, full number plate,
still engine number,
VIN number,
Yoni Park, Yonkid.
Yeah.
Pele. Ngibingelele emakhaya, ngithemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguSiyabonga, ngwakanene, ngazalelwa eBergville endaweni yaseMazizini. Umvule ngophuza yongphuza uthukela.
Siyabonga. Ayish.
Nasho. Musho.
Yeah. I just felt like doing this.
I'm sure you're going to kick your leg, bro.
That clean, clean, clean.
Gabi.
Yeah, boom.
Let's jump into from Pops at happy belated, ne?
Yeah.
What do birthdays mean to you? Like, and it umuntu o celebrate your birthday yakho or umuntu o ngathandi. Yo, why is my Zulu running away?
And it's Tembegu and I'm trying. I'm Zianeva. Angege.
You get my question.
Yeah.
Ekwinso inangyeno mundo ono kuthi celebrate. Ngicabanga ukuthi sesinesikhathi eside siphila. Nanokuthi angisiboni isidingo. Ngicabanga ukuthi kule minyaka esenginayo nalawo esengike ngawadla, angiwuboni umehluko. Akusiyinto engicabanga ukuthi ibaluleke ngaloko. Ngicabanga ukuthi kimi ngaphakathi uma ngibongile nje ukuthi ngifikile kulo nyaka lo, yinto enginokuyithokozela kakhulu. Kodwa ukuthi ngize ngithi ayi, ngebhede yami ngiyaphesheya. Ngebhede yami ngijwayele ukwenza lokho. Nakhona nje ngizwa mhlawumbe seyiseduze isondele, mhlawumbe abantu sebesho ukuthi hayi bo Zulu, sicela ukwenzela ibhede yakho. Hey bo Zulu, kanje kanje yabo. Kukhani ngikhumbula ukuthi oh, sekusondele. Ya, kodwa akuyona into engicabanga ngumo ukuyifaka ngaphakathi. Mhlawumbe nanesizathu sokukhula, mhlawumbe indlela esakhula ngayo. Amabhede kwakuyinto esasingayijwayele nje emakhaya. Kwakuba ibhede yakhe izindlulu, ungazi nokwazi ukuthi kwakuyibhede yakhe. Ungazi nokwazi yabo kwakuyibhede yakho, ngoba noma ungazi wawungekho umehluko ukuthi khona into zathengelwa yona. Yes, kwakunjani. Yeah. Kwanjani. Hey. Loko sakuqala mhlawumbe masifika ngapha eGoli. Ukuthi nge-birthday kuthengwa ikhekhe, uyabo. Sisayibambe lapho ke namanje makuthiwa i-birthday, sibona ikhekhe, sibona ucha, kusho ukuthi i-birthday yangempela. Kodwa ke ekukhuleni nje sikhule yayizindlulu ungazilutho. Hey. Ukuthi usuku lakho. Ya,
no, yazwakala. So ngale ndlela okhuliswe ngayo, uqale kuphi I passion yomculo ifike kuphi or iqale kanjani ngoba njengoba usho ukuthi izalwele endlini we noma ibirthday endlula akunamehluko. Would you say your music your love for music iqale usakhula or
uthando lomculo kimi liqale ngisesemakhaya emakhaya ke ku Bergville sikhula sigidela ingoma into edume kakhulu obviously umaskandi umbhaqanga isichathamiya uyabo ne-gospel ne-hip hop yayingekho enye into ke yasingena kwase kuba ikwaito isikhathi sabo Mandoza sabo Zola ngaleso sikhathi so kodwa ke into esakhula ngayo thina siyazi kakhulu kwakuyingoma so emakhaya sikhule sigida ingoma nje kakhulu kwaya until ngaze ngafika eGoli mangifika eGoli ke ngafunda kwesinye isikole ngapha ko Melville.
Ufike nini eGoli? What age?
Hey, noma ngisakhumbula kodwa ngafika ngizokwenza u-standard 6 which u-grade.
Kali high school.
U-grade 8.
Yeah.
So ufike la eGoli la kuyenza i-high school?
Yeah.
Oh, okay.
Ngafike ngafunda ke nakhona ke kwa ukuthi angizange sasiqeda ngasheshe ngathi hayi sengiyabonga lokho eseninginike kona
ngiyabaleka ku standard 1
ngingabaleka ku standard 10 ngabaleka ku standard 10 which u grade
no grade 10 u standard 8
hayi yeah u standard 8 hayi yeah u grade 10
what
manje umehluko wa ukuhlala
just say it in English though. It's okay. It's okay. We'll put the subtitle.
We'll put
the Zulu subtitle.
Say it in English. Don't speak Pedi.
I feel better speaking Pedi.
But did you think this man understands
Pedi? Linda Kingkari, Akwalumbu.
Uzomuzo? What speech?
So, well, difference yoro mojong ona, Ofitla Mo Melville. For you specifically at that time, what was it? Because I can imagine. You grew up in a place where even they don't celebrate ama birthdays. Manje ufika la kuna umehluko omningi. Manje how was that for you at that age? I don't know how old you were because ama standard thina siya was.
Not ukuthi la ngiphuma khona mhlawumbe birthday ay celebrate kodwa kusuke kuyisimo sasekhaya. Yeah, yesenza ukuthi noma kungathi wi birthday yakho mhlawumbe makuthi uya celebrate ungathi mawuphakela uphakelwe ithanga lenkukhu mhlawumbe noma kuthi wayakhlatshwa ngoba vele emakhaya thina sikhule mawusemncane nandliswa makuhlatshwa inkukhu nizodla amathumbu nidle mhlawumbe ikhanda ne
na mamontwana
yes then abantu abathala ke bazodla konke lokhu amathanga nanani so mhlawumbe ke makungathi wa celebrate birthday yakho sengathi wayimphakeleni ithanga namhlanje
okay
actually gojo noma
yeah ukucelebrate birthday yakho mhlawumbe naloko ngenxa yesimo kodwa ke mhlawumbe phela yayikhona eminye imiza ababe khona ukuyicelebrate kodwa ke thina kaye ekukhuleni size saqala mhlawumbe sesila eGoli ukuthi
sithenge keke yaculwa
uma kuyibirthday uzobekwa la uculelwe ulethe ikhekhe kulayitwa amakhandlela siqale konke la eGoli so wawukhona wona umehluko omkhulu nanokuthi phela eGoli ziningi izinto ezenzakalayo nezingafani nezasemakhaya uyabona nje mina ngikhula vele ekhaya isikole kwakuyinto engangingasayithandi yabo from ekhaya vele isikole engangingasasithandi kunezathu thizeni ke futhi ezenza ukuthi mhlawumbe ngingasasithandi ukukhula njengoba ngisho ukuthi sikhule hayi ukuthi zonke izinto zazikhona umuntu waye esikolweni engenazi icathulo uthola ugqoke ibhlukwe lesikole lidabukile emuva ubheshe ngama exercise uthola uyafika esikolweni ingane ziyakuhleka ngenxaphela yokuthi
sona imagine big Zulu had a bully
Angithi small Zulu at the time.
Oh, yeah. How about medium?
That's interesting.
Ngenxa ke yokuthi mhlambe izimi ingane obvious azazi phela isimo sakini ukuthi sinjani. Sikhule siluselwe inkomo before uye esikolweni uyoqala uhambisa inkomo entabeni wenze zonke lezo zinto. So ukukhula kwethu no mina ngitshela ukuthi esikolweni ngisafunda eprimary ngangihlala emvuleni from ngo 8 kuze kushaye u 2 ntambama ukuthi kuphume isikole
yo
ngihlalele ngedwa nje emvuleni
so ngikwenzile or into yokuthi awukhona ukubuyela ekhaya after school
no kwakuba isimo sokuthi anginazi icathulo anginazo impahla zokwesikoleni yabona mhlawumbe ngiqoke ibhulukwe elidabukile ende mawufika esikolweni
bazokwara bazokwara bakhleke
so into yakhona yayihlukumeza kakhulu so uthola ukuthi umuntu uyaquba kahle esikolweni ahlala emfuleni masiphuma isikola
ubhanka lapho and not attend because of that reason
because of izime efana nalezo uthola ukuthi sometimes ke kuluswa inkomo kuyiwe ediphini mhlawumbe uzohambisa inkomo ediphini ekseni before uye esikolweni mawufika esikolweni uyashaya ukuthi ufike late kodwa ngapha ekhaya bekuthiwe uhambisa inkomo ediphini uyayibonke leyo nto leyo so zaziningi nje izinto ezazenzeka uyabona kodwa ke mawubheka manje uyabona ukuthi into zakhona zazisiqeqesha zazisiqeqesha ukuthi sibe yilabantu abayibona namhlanje ngoba phela ukuhamba kwami ngenyawo ngingenazi icathulo ngalesa sikhathi ngilinda inkomo ukuthi igage ngigijime ngifike ngime.
These are real stories.
Ngilinda inkomo ngigijime ngifike ngime phezu kobulongo kuzinyawo zithola ukushisa uyabona. Kodwa namhlanje naku umuntu uyi brand ambassador yokhavela uyabona.
Aisha, come on.
Like I wanted to know throughout that whole time all this stuff is happening to you, what did you wanna become? What did you envision your future to be at that time?
What did you dream about? Eqinisweni.
Oh, sorry.
Oh yeah, hey, hold on. Hey.
Sorry.
Oh,
yeah. Phela hey. Hey phela hey khona la hey.
Yeah. No problem.
Yeah.
Ukhona la uvele khona kuma bona kude kuthiwa hey. Kuba kunikanga ngisho.
Yeah.
Ukhuza amanzi kuphela.
Ayi lani ngenzele konke la ngiqedwe kudla inkukhu ngalemo.
Ayi. And udlithanga ngithi.
Yeah, ayi.
Yona lithanga.
Yeah, lengangi. Yayidla namhlanje
noma nga.
Yeah.
Lo last senza show ukuthi ya
yabo. Oh man.
Ayani ngikunkisa manje.
This is crazy, the story, bro.
Yeah, so
bophupa ngani like from given the background that you came from.
Yeah.
And like now you're telling us ukuthi isigela and life were clashing. And is that the reason why you think you ended up leaving Mawufika kubo grade 10 because you already developing your life? And then what did you dream about? Ngalesi khathi usasemncane until you got to the point where you went I ngiyaphuma esikole.
Enye into mangakutshela iqiniso lento ngiqedwe ukuyithola khona manje ukuthi into eyayenza ukuthi ngingathanda isikole kwakuyini. Because sonke lesikhathi nganginayo imibuzo ukuthi yini eyayingenza ngihlale emfuleni from ngo 8 until ngo 2 ntambama. Ngihleli ngedwa nje ngingenzi lutho until kushaya u-2 ngihambe ngekhaya. Ngihlale kuthiwa kuqala ukubhalwa. Angikho ngingezi. Kubhalwa kuze kuyoqeda ukubhalwa ngifike sengiyolanda i-report. I-report lami uthole lino 0000 angaze ngibhale
lutho.
Ngaleziya khathi ke futhi sisafunda e-primary kwakubhalwa ukuthi umuntu ufeyileleni. Mhlawumbe i-problem
bekuyi.
Mina ngine-report elibhala ukuthi inkunzi kalova.
Ubulova nje isikhatsho.
Ngine-report elibhala ukuthi inkunzi kalova. So
yeah.
Bengibuza ke yonke leminyaka ukuthi inkinga yayikuphi so ngiyabona ukuthi no inkinga yami kwakuyiyo le yokukhula singenazi into eziright so angeke ke ngize ngithi ngathi mangikhula ngazi ukuthi ngifisa ukuba yini ngangikhula nje ngiyilusela inkomo ngiye lesikoleni makumele ngiye ukuthi ngangifuna ukuba yini loko saqala mhlawumbe even nanoma sengila eGoli ngokukhula nje kodwa la eGoli la esaqala khona phela sabona ukuthi
ikhona impilo
ngaphandle kwale esiyaziyo yabo ila ukhona ukwazi khona umuntu ufuna ukuba inesi omunye ufuna ukuba yini yabo zonke lezo zinto lezo kwakhani ke mhlawumbe nasekhanda kuba khona into eringayo ukuthi kuzomela ukhetha ukuthi ufuna ukuba yini ngeke nje ukuthi uye esikoleni wena uyafunda emakhathi nasikhule sazi ukuthi siye esikoleni nje siyafunda uyayibo loo nto leyo singenayo le nto yokuthi kumele wazi ukuthi njengoba ufunda nje ufundela
nje
uyabo but ke ngicabanga ukuthi ngaba kithi nomdali kulebu sisazipha zona siyazama nathi ngayo yonke indlela ukuthi sisize emakhaya sibonise ukuthi no man kunempilo kunento nje eyenzakalayo ngaphandle kwalokhu yabo noshintsho nje ukuthi lube khona kungabe sekufana nesikhathi sethu we understand kungabe sekufana nesikhathi sethu ngikhumbula nje I think last year or last of last year bengiyo donate ngama laptop khona eprimary uyayibona lonto le
primary yakho
e primary la ngafunda khona ba la ngathola ireport elibhalwe ukuthi inkunzi kalolo so ngihlezi ngiya ngidonate icathulo ngidonate isikole sonke because into mina engazi ukuthi izingane ziyafika kuleso simo leso sokuthi umzali akanayo imali yokuthengela umntwana
ingathulo uniform
so izinto ke mina engenza show ukuthi izingane ziyisweli ngakithi iyikole nje ngakithi sengile about 5 years kole fike ngithengele isikole sonke icathulo kusize la ngikhona ukusiza khona so that bangandluli mhlambe kwizimo esandlula kuzo
yabona ayi my Mr. Siyabonga nene everybody come
crazy.
On
bro, like come that's on. Amazing that is amazing like yo.
But that's also someone who understands right there's a lot of people who just do charity because now that I'm famous or now that I'm a prominent person I just need to give back because it's a thing that makes you look good but this is someone who grew up through that struggle and understands it and he was able to come back right and he was able to alleviate those pressures from those kids. Skalibala he said he wouldn't go to school because he was afraid of how he would be judged by his peers. And now he's giving those kids the ability to go I shouldn't be held back by this thing. Here's something. Here's uniform. Here's stationery. Yo man, we salute you for that king.
Understanding is so important ngoba because you understand now yasho ukuthi umqondo ufike kuyo so la ukuthi there's a life outside of what I'm seeing even though he was being bullied for the clothing he thought to go back to give laptops because laptop is technology and that's where the world is going and I vasithi abantu babona bona at primary school so that's very like we commend you for that like that level
no buningi sikufundayo uyabona nje kufana no Ricky uRicky ziningi izinto umuntu ambonisa zona out of milo izinto esizaziyo ekuhlanganeni naye waba umuntu ofuna ukwazi more ngamabhinqa ngapho Zulu nina niphila kanjani yabo Zulu ake siwini award sambe siye Bergville kini siyohlabisa
sure
sibonge nje yabo bekuwumuntu owaye ngicela izinto efana nalezo Zulu ake sambe seka mayemaye siyoshuthi into efana nalezo yabo so into efana nalezo ziyangivula nami umqondo wokwazi umehluko phakathi kwalokhu nalokho kanti lokho nje kukodwa ukukhulela emakhaya no khulele goli kwangisiza kakhulu ukuzama ukuunderstand impilo ngapha nangapha because eqinisweni lezi zinto zombili zinokushayisana impilo yasemakhaya
nasegoli ayifani totally
ihluke kakhulu
ungalahleka kule mpilo yegoli if you're not careful
you know it's crazy like to be have the mental cognizance to go back to a place that traumatized you. You know, when you have trauma from a place and then you go back there to and you take good. Out the trauma out of it. Like, that's crazy, bro. Like, because, yeah. Like, yes, there's trauma in both of those things. Being from there and coming here is traumatic. Being from here and going there is also traumatic. But to remove the trauma, it takes some kind of different people.
So, because. So the story sucks so good muscle figure equally what Kalwa Umshail, you know? It's the most popular story, we understand that. I wanna ask regarding music, because music is very inspirational. And a lot of us express ourselves through music, but we also get inspired by the people we're listening to. So that helped you get out of your feelings or nagulama situations or corner like Mauzungo make inspire, which is Nami one thing about Lumuto Ganji. That's one question. One and then two. Now, the way you express yourself in music is it communicating your journey from Laubuya Kwana to here?
Yeah, umculo ekulenje kwethu ende angeke ngazi mhlawumbe ezinye inhlanga kodwa umculo kimi ngaphakathi uyinto yomoya lo. Uyi spirit esiqine kakhulu. I think nanokukhula ngakithi kunengoma esithi masicula kungasuka impi manje. Ingoma nje uthi mawuyicula uza ukuthi ingoma yempi ke le kuyaliwa ke manje.
Ngiyabona. Sobulala ufantamu namhlanje. Sobulala ufantamu namhlanje. Alethi AK lami.
Nepasambe
siyobulala.
So kunengoma emakhaya impela etmayike yaculwa nilibandla nicula. Kumele ngempela mangabu uskriskri useduze ahlehle kancane dadat ukuma lapha
ngoba
hayi aphephile manje sekwenzakala ngakhona kube nengoma othi mawuyicula uyizwe ngaphakathi na ukuthi okay le ngoma le ingithinta la so umculo from school emakhaya bekuyinto yomoya bekunengoma enithi manihleli niwumndeni endlini nje nithi manicula ufile na ukuthi ngisekhaya. Kunengoma enithi manisemgaqweni nabangani icula uzwe manise groundini kuthiwa inodlala ke manje nifakana umoya nicula ithimu izizwe nayo ukuthi yithimu ihlangene kube nengoma zokuthi kiwe empini ke manje manishale zongoma kuyaziwa ukuthi ayi kufofayo ke manje uyayibona lona so umculo kimi since uyileyo nto ke leyo. Since umoya, since kuyinto engithi mangizwa something inginikeze lokhu. Uyabona? Njengoba nawe ushaya ipiano nje maliqala likokoda la endlebeni kunalali kubeka khona.
Yeah.
Ngithi koko ake ngenze nje.
Uyabona? Yeah.
Yeah, umculo ke kimi since ungaleyo ndlela leyo. So nami umculo engiwenzayo njengamanje every time ngenza ingoma ngifaka kuleyo mudi leyo yokuthi understand ukuthi le ngoma engiyicula njengamanje or engiyenza njengamanje umuntu yobe kusiphi isimo mangabe idlala izomthinta kuphi. Yeah.
Ah, that's beautiful. Powerful. Man, that's powerful. And then Zulu Mpethu mawuphuma esigela ne uphume ngo grade 10 immediate because you weren't old enough to be a driver at that time. So my poor mescala, what did you do?
I couldn't swing ngayo drive. Go to a
crazy.
Kwazi sephela ukuthi nokufaila bekuba khona. Ukufaila esikolweni from kulona nje go first year ukhuphuka njalo eprimary. Sasinokuliphinda iclass nje kube ka mina ke angitshele esikolweni bengisimani.
ngithi mangabe ngingenga nganje hayi ngiyangena ke manje futhi sengifika ngapha eGoli kwase kulula ke ngangiyiphasela nje ngangiyiphasela ngangifeyila mangabe ngingeze
udoja ngorubhana
ngidoja thola ukuthi kuyabhalwa ngingayi fail impela kuze kubhalwe unkunzi kalova yeah. Kodwa sengise eGoli ngangiyiphasela nje ngiyiphasela ngiphasa then ngathi mangiphuma ke esikolweni ngayosebenza ema-truckini kunendawo abathi Marathon ngangingadrive kodwa i-truck nganje mangiqeda umama wangithathela i-license mayingithathela i-license kunomlunga mama emsebenzela waye nomngane waye nama-truck e-Marathon
e-Marathon yeah
so ba ngangine veni ke laphi suze ngangile driver ngi deliver ma invoice we company le ama truck so ngakwenza lokho for nothing for 2-3 years nasuka lapho ke ngaqala ngase nginane ngane ke kwenzeka ke ngane ngane yokuqala ngisese Marathon
okay
so ngasuka lapho ke mabe ngixosha belungu ngangena erenkeni ngaqala nga driver ngathola iTax nga driver umama mfuthu wangithengela isiyaya sasiphelele ke nje isiyaya sakhona kodwa ngiyabonga phela kumama wayenzama engithengele so nehostela le ngase yini le hostela sibale ngase engasebhara so Diepkloof
hostel
yeah
ngasebhara
wangithengela isiyaya ke lapho ngaqala ukurenka ke sengiyirenkela ke mina ngarenka isikade sita msho ngarenka 6 years
mar uzirenkela
ngizirenkela ngalala ke nase renkeni esidi isikade mase ngirenka because isiya sakhona sathi mase sithenga sa sifaka e deep sloot bayazi deep
ngihlala close that sir
yeah deep sloot run ngangirenka deep sloot run back four ways so ekhaya kuyikuphi umama esene RDP eval so now uyayibona i-distance yokusuka
one of the lale
yila khona ke nga decide utyazini because vele phela imoto le eyasekhaya nesimo asivumi kahle sayo ayikakabi semandleni ngokwanele yabo decide ukuthengela ingubo angithi uyabona lezi ngubo ma uthenga ziba nalabo plastic
ufaka
phakathi ngiyibeke nje back seat la so ngiyarenke ntambama ngiyilalele ngivele ngiyerenkeni ngifike ngilale khona ngajoyina i-gym F4 ways laphaya ni gym ke ngangijoyine luthi ngikhona ukugeza
splash yeah
that's cool
hustler
I don't know what that is but that's
hustler mentality
ngikhona ukugeza
insane bro
ngikhona ukugeza so ngalale renkeni isikade side hayi hayi
bolala kuphakathi kwitaxi
ya phakathi etaxini kusho ukuthi mhlambe maybe sizo stop ukulayisha sizo stop ukulayisha
kune vatirane kuna maname lakho
sizo stop ukulayisha ngabo ngabo ma 9 then ngabo 9
okay second course
izulu second course yeah for anything nangapha pops if ne space lapho nangapha yabona muffin
noma for i muffin le
kune croissant kune tea sibu next
sibune next
Ayi
yeah.
As long as
you're happy. Okay, so
ngalala
erenkeni isikhathi eside so besithi mhlambe mangishayisa mhlambe ngo 9:30 yeah
then uye erenkeni la enzoqala ukulayisha khona ekseni ufika upaka imoto khona mhlambe phela uzathu kuhlalela kancane because oqala wazibanda deep sloot
I was going to say but good awuthukanga at this time like i deep sloot we know it as i deep sloot awuphumi lapho
wena we buthi yabona mangabe
and you're young at that time
yeah
you're very young so awuthukanga mphit like uthembeni
hayi angazi mangabe uhluphekile futhi uyazi nento sokuyifuna kunezinto obeke eceleni ukuthi yazini ngiyayazi lento engizele
yabo
so kwakunje makushaya ikhadi ngidonzela ingubo yami ngilalisa isithi noma ngebreak seat ngegurunge lapha ngilalela ekseni ngivuke ngibeka ibhodi lapha ngibhala number plate yemoto mhlawumbe i-first car i-second car ekseni ngiyalayisha lo 2-3 load ngihambe ngejimini ngifike ngijime kabili kathathu ngigeze ngihambe ngiyohlala ngibhayindele i-load lantambama ngenze futhi lawo ma load awu 3 ngiyolala futhi ntambama same thing nje kube ilelo langa ke lodwa mhlawumbe mangisebenzile phela ukuthi ayi ngithi ngeke awuthi ngiyojika ekhaya sometimes ke ngitshontsha abantu ke ngixolise ke lapho ku squad erenkeni
thatha bathatha
ha kwakwenzeka makumele ngiyevali makumele ngiyevali ivali kude so ngangingasebenzisa i-checking yonke phela ngalezi akade kusuka e-deep sleep uyevali usazobuya futhi late ekuseni so ngangivele ngitshontsha abantu from deep sleep ngibashaye ngikhuphuke nge-four ways ngingene e-runback ngikhuphuke straight ngize ngiyobabeka kuphi e-bri lapho sengiyazi ukuthi ayiphethe i-petrol yokuthi ngaya endlini ngijike futhi ekuseni
18 emoyeni
kodwa manje inkinga yabona mas isquad masike sakubamba utshontsha abantu siyayithatha imoto
bathatha imoto
kuyathathwa imoto ithathwe yonke i-checking kuyomele ukhiphe imali ke futhi manje uzokhipha yona imoto lezi
neyokuxolisa
uyabona yo
so njoba this is 6 years ne ukona sikhona izinto osifunde osarenka ngaleza inkathi ozaplaya manje kule industry kuyo manje zibikuzulu as if young toy
I think in
so na- so lessons is that what you're saying lessons like, have you taken from from being a hustler and I've
and experience it takes you to deal with abantu yabo
yeah I think benyalapho I think into ebalekile ngayifunda iyo le discipline nokwazi abantu nokuba understand because irank iyacisha ifane nabantu because erenkeni u driver usebenza nabantu ukuze udle
daily
yibo bona labantu laba bangena emontweni yakho uyabona abakubhadalayo ukuze ulale udlile wena uba ofara ini itekisi bona bakunika imali ukuthi na imali imkhonyana sithatha usibeke uyabona na kumculo is the same thing uyi artist wena bathenga umculo wakho ngenxa yok yeah uyabona
that is so a beautiful analogy crazy. Yeah that is beautiful though yo
ukubahlonipha nje ukuthi wazi ukuthi yiba bakuphilelayo nawe uyabaphilela same nasemculweni uyi artist babukela kuwe into eni so ngicabanga ukuthi okuningi ngakufunda lapho
that's okay
yabona nje na nanini nayizolo bengise eThekwini kunomfula lapha yana
unike iqathulo zasespeed
namfakela nene full tank ngathi mi ubhala itekisi yakhe ngamagama amakhulu ayibhala
Big Zulu
wayibhala fasterin ushuno wenkabi
so I'm shying a full tank
ayibona mangiyibona I decided ukuthi okay anginawo amandla ngalo ndlela kodwa kuloko okuncane nginako ngidrive ngiyofika kuyena nga driver ngafika kuye ngafike ngathi mfowethu nansi ikhavela zama ukunyathela la kangcono ngase ngithi cha nansi ne full tank indoda ingarenki ngo 50 rand faka i full tank la udla umphakathi uyabona
that's crazy Njoba yabona njoba sichazike kanje it's the way you speak also like njoba bokhuluma you grew up i rap bengekho at the time cuz me there's a difference between like music and rap dog you rap dog. Like you've got bars like real bars and nale MP wayisusa le yaye ku hip hop everybody who respected you that didn't know and then there was responses etc but like you started that thing out of the love of the game and the culture right Leo inspiration ye rap ibuya phi
ngicabanga ukuthi ukuqala kwami ukwazi nge rap kwakuthi esikolweni mangifika ngapha esikolweni eMelville angifunda kuzo wawubona abafana nje bey group ekhoneni
freestyle ama cypher
yeah bebizu ubu kuthi hayibo
benzani labafana.
Kwenziwa kanjalo. Kwenziwa kanjalo.
Vuma ngamakhanda bagaxikho amazana.
Yini ke yabo.
Yeah.
Obviously now we are banabangani. Kwakuse isikhathi kwakusafika no 50 cent ngale.
Yes.
Yes. Abo get rich or die try.
Hey,
nice. Biggest fan ya ka 50
cent. The biggest 50 cent fan, yo.
Die hard ya ka 50.
Nam ngangimthanda.
Yabona real recognize real.
Yeah. So kwakuse lezo nzuku lezo kugqokwa ama piece lawa amade.
Amafuwa
amakhulu,
amabhemuda.
Nanana. So nam ngafika ke kuleso simo leso ngaqhoka nama amabhluku amakhulu igiphe enkulu igiphe seliqondile.
So bekukhona kuwe culture mar bo rapha ngani? Bo rapha ngesiZulu, bo rapha ngesiNgisi.
Inkingi ukuthi isilungu ngingasazi vele.
Okay,
ngingasazi kodwa ngiyacabanga ukuthi mangisaqala kukhona mhlawumbe la engangizama khona ukusifaka ngoba kunamagama esilungu kwirap ababewasebenzisa kakhulu.
Kakhulu, ya.
Yabo. So ngiyacabanga ukuthi
yo yo yimi uZulu. Yeah man, ngifike.
Ukuthi khona engangisebenzisa kwesilungu nanoma ngangingasazi phela isilungu ngaleso sikhathi.
But it was the influence of the time, angithi. Abantu bebakhuluma kanjalo.
Yeah, kanti babe khona ke nobhuti abadala oZola noMandoza. So ukubalalela obaba pro noZakwe. Uzakwe ngikhumbula ngiqala kahle ukumuzwa ngangisese ema-tracking, ngisasebenza
ema-tracking. Back
in days. Epha ke kodwa lapho ngase ngiqalile ngirepha kancane mangimuzwa ngathi mina ha lo muntu orepha kanjena yabo
in my language.
Yeah. So it's one of abantu abasibonisa ukuthi lento iyaphila lento iyenzeka. So sengirenka ke ngangirenka ngirepha kwane hip hop session evale ababeyibiza ukuthi Stitra. Yila khona ngicabanga ukuthi ikhono lami la khula kakhulu because besibane hip hop session. So every time we are hip hop session kumele uyojimile. Plus kweyethu hip hop session esitra wawungangeni impela babekutshela straight ukuthi baningi om rap abafuna ukuzorepa. So umuntu umnikezeni mhlawumbe u 4-8 line mangaba nimuzwa.
Yajabule. Zulu mpithi bojima phi like because bose renkini bolale taxini bo renka. Bo lalu renka.
Yeah.
Bo jima like during like uhamba na ma passenger.
Exercising the muscle.
No, yeah. Where, like where were you practicing?
Because
for the battles. No. I'm thinking because you're saying like finally to figure jimi le lapaya. So I'm saying where would you get the time?
To learn.
To write, to rap, to...
Wawuz tol is kati renke. Ne renke nuzwaz uti uba busy exen.
Mainly, ne?
Exen, yeah. Irash, usham mhlambe reload. Then from mhlambe ngaboma 10, ulele kuzeke usham mhlambe 3:30, 4 ndambam.
Akukhophi.
Kanushaya futhi irash ya ndambam. So wawuz tol is kati gandi nam irengi bekpinde kube nesikhathi la ebengivilapha khona ukuvuka. Ngiyavuka phela erenkeni futhi e-deep sluting sarenke deep sluting kwakumele mangiye deep sluting ngivuke mhlawumbe ngo-1
AM.
Yes. Uvuke ngo-1 ebusuku ngiya drive ngisendleleni mhlawumbe ngo-2 sengiyobamba i-position. Uthi uyafika ngo-2. Yes, uyafika ngo-2 erenkeni sengine imoto mhlawumbe 5 phambi kwakho.
Imagine.
Uthi ufike ngo-2.
You think you're the early bird?
Yabo. Ufike ngo-2. So kwakufika isikhathi la uthola ukuthi nami ayikho kunye ngihlule futhi ngeenkhathi zokubanda mase kuqala ukubanda angiyeke irenke. Ngoba phela uzwazi uhamba ngengeqe ngapha ifaka umoya yonke indawo la. Uhamba ugqoki wudu umbrekha ngani ifase kuze kuvela amehlo kuphela la.
Yo,
yabanda mayihamba nje la kuemgwaqweni. Iwudi kuvele nje amehlo kuphela usuthe. Cashe ngisho
umist emotweni.
Yo.
Uhleli mhlawumbe kuhleli usisi la urumama la ukhumula isigqoko mangabe uphethe isigqoko. Ngangiba nendwangu ke kodwa mina. ngimcela ukuthi
ngisulele ngiyangibona
ngisuleke iwindo khona nento ebizwa ke ngomlomo wengwenya.
Umlomo wengwenya.
Umlomo wengwenya ilanguage yaserenge. Umlomo wengwenya kwakuba yabona makubanda ekuseni lesengilele renkeni. Makubanda kubanda kakhulu. Ngizovuka ngistart imoto. Isiyaya ke siyashisa mase shisa. Ngistarte idume mhlawumbe uyidumise nje isikhathi. Ithi engine mase shisa. Isiyaya ngithi engine iba la.
Yeah, passenger.
Uvela uyivule kuyiphakamise ithi. Wonke umoya lo phuma kwi engine ungena phakathi eximoto. So sasukubiza ini umlomo wengwenya. Uyashisa. So wonke umoya lo phuma ku engine, engine masishisa. Uvule sithu ilalisile ithe ngena wonke phakathi. Bese mangabe sowuzolayisha ke sekuyisikhathi sokulayisha uyilalise ke isithu vale. Tshela ukuthi abagibeli uzozwa uma bengena. Yazi yashisa kamnandi imoto yakho umkhonyana.
Yeah,
Dambo. Hey, lesi ayo ine aircon.
Moya wengwe.
Uzumama.
Uzumama engena umama ethi yazi yashisa kamnandi imoto yakho umkhonyana. Uthule yasho inhliziyo ukuthi ezisazokhala baba. Angiqokile ijezi ngoba ngithanda.
Basibambe freeway la.
Basibambe freeway hayi. Uzobezwa vele wena masuthule. Uqala usuku ufa la esiqokweni.
Bayabona nabo ukuthi asekwenzakalani phela
manje. Because when you know lo driver wagqoka isiqoko manje.
Kwenzakalani?
Hayi bese iphuma ndoda. Uma iphuma uzobe khuluma nemza kwakho. Kodwa umkhwenyana sesincisheleni ihlofu.
That's
my echo kwalezo tshofu lezo. Umlomo wengwenya. That's my echo kwalezo tshofu lezo.
Eish,
akumkhwenyana itofu secimeleni Nkosi yami ngoba phela bekushisa kamnandi itofu ubasiwe. Kanti ayazikho itofu. Umlomo wengwenya lo bengivulile la. Aboka inkabi sifaka umoya yonke indawo la. Sliding door sifaka umoya. Thola umama usezubeke
ngishisa. Kwenye nasa light stove.
Zodli petrol mama.
Usezubeke ngisho mhlawumbe isikhwama la. Ukuthi sivime umoya. Wena lezo sikhathi. And erenkeni baba khona abafana abaphatha la marabha. Lawo
khasi layo.
Yeah, bakufakele ngehlupa. Uthola ukuthi inkabe yakho mhlawumbe usuzufaka uqhinso olingaka la marabha.
Ikephi kulo
kona kusavaleki umnyango ngoba uthi la marabha manje kuthe. Kumele ke siyaya kasigugi kumele mhlawumbe uziyothengisa idelisha. Basikhathe basixhume basiqale phansi. Siyaya ke ayiguga gugi leya muntu. Khona ngisho ukukhipha i-engine ifana negushesha. Khona ukukhipha i-engine. Thola umuntu oyaziya iqhaqhe yonke.
Ayiqalele phansi.
Athi mhla yeyifaka. Ayi. Umshubo.
Zulu, ngifuna ukubuza i-question. I don't know if you remember this day. The first time. I think this was the first time a lot of the industry was introduced to you.
Yeah.
Gold Reef City SA Hip Hop Awards.
Yeah.
The freestyle that played on the screens.
Mm.
And if you understand, so basically what happens is the Hip Hop SA Awards has cyphers, almost like the BTs, like the ones we know on YouTube.
Mm.
And everybody watches the awards, and then in between awards, there's like the cyphers that they play on the screen.
Yes, yes.
But
yes,
because
yes,
of the nature of rap, you can't really get too excited until the bars are finished. Because angazi, like angazi sees the next person. Or you might miss the next line because it's a sequence of bars. When Big Zulu's clip came on, the first line, bar for bar, bar, everybody like stood up and started looking at Java. I don't know if you're cool. Everybody stood up because the only rapper at the time was Java, and we knew him as the Ngabi guy, beard big. Like Big Zulu comes on there and he starts spitting bars. Everybody in the arena started like hyping him up and then pointing, actually, this nigga's here. And then where's Java at, you know? Like that moment for you, I want to ask what that moment felt like for you. And you corner any moment okay, experience that made you realize ukuthi I've actually made it. And then, same corner as we pick Zulu.
I think it's lipo kulumanga, akulumanga yung ekumbola. Yeah, then. Yazale screening la payana. Then mangena malay na mabandu. Bekumana onga bonutia.
Gandhi. On to something here. Yeah,
Gandhi engabanguti. Iyo inde yangenza ngaqhubeka ngaya phambili yabo ngoba bengazi ukuthi mangeke ngafika ngalithola nje ithuba lokubamba imike ngiyakhupha ngidlala.
So that moment kyona eyokhuthaditse
ngiyokukhuthaza
ka yeah like that
yeah ngikhuthaza kakhulu kufana ne 10k challenge le yase
Fortitude yes
oqala kuyiwina 2013 ngangisa driver futhi lapho
Ngibona
kune post engangiyibhalile ku Facebook ebengiyisendelwa umunye umfo nje ngibhalile ku Facebook ukuthi abantu abaye back to the city ngicela bang inbox i transport ikhona ngizobathatha ngani ngesiyaya sami ngibase back to the city kanti ngikhona futhi back to the city ngiyaperforma kwi 10k challenge kwi competition yomrapper lapha.
Did you clear it nabantu base rank ukuthi that day?
Hayi kuyenzeka sometimes ushaye i special
private okay yeah because that's also weekend ne
yeah nanoma kuba inkinga ngoba ukuhamba nabantu ekumzila ongekho kuwo sometimes bayakuvimba ukuthi hayi bowufunani la why ulayisha abantu you understand
yeah, you're calling with you.
So kodwa kuba ngcono mangabe uzobathola mhlawumbe bemendawo neyo
group yeah
mawufika ufika ubalayishe ke khona or sometimes i office liyakunikeza leyo ncwajana encane ebhaliwe uyabo so ngibalayisha abantu nge back to the city bangikhokheleke le mali abangikhokhela yona ngibatshele nansi imoto la siyibeke khona ngangena ngiqinqo umrapper was the first one kuyiwina 2013 shaya umrapper mangiqeda ukushaya umrapper
I want to know
real quick
the people in the taxi know that you're going to perform that day
but yeah base baza abanye
okay because I'm thinking imagine you standing there and you're like ah man actually what the
drama what the drama to say man
You're a transport driver, man. Now, imagine how awkward it is to drive back with the winner.
No, the winner.
And you have to pay him.
Yeah, one of the competitioners in the...
Yeah, put him better. Yeah, he was on party. La footy, I want to... Masa nguyele mumva. Masa nguyele mumva. Abanda baning, beba stranded. Uthola ukuthi abanye ubatshele i-transport ikhona but decide mhlawumbe ukugibela ama-taxi ngoba kusese early. Masujika ama-taxi awasekho.
Kusele yakho isiyani.
Ah, uthole lapho ushaya i-4-4.
We have one.
Oh man.
That is a legendary thing.
All right, again.
Last thing. Yeah, no. Is it as for a mistake? No, as for a mistake, but I get my Asia.
It's a come sim.
You should do a music video like that. Where you in a taxi by Lisabatu, you take them to a show, you perform kill the show, but then you get back into the taxi
and then
drive back.
And it should be rappers.
It should be other rappers.
Other rappers in the car.
Even the clip I show, Guma SA Hip Hop Award, ngangisafika ngesiyaya ke lapho. Ngangithi ngiphakathi sila emumva la.
Egold Reef bobakisiya.
Awu mina awu.
Lockdown house party.
Awu.
Uze ngesiyayo.
Awu.
No way. Guys. Yeah. What are you telling me?
How many siyayas do you own?
Ayi manje angisenalutho.
Or you totally out of the taxi industry?
Out. Sengikhona ngenhliziyo.
Sengikhona ngenhliziyo ngothando laba bafowethu because ngiyazi ringeni bayangisupporta too much nami ngibakhonzile kakhulu. So, ngikhona nje ngenhliziyo ngaso sonke isikhathi.
And why did you leave? Did you leave because it's a dangerous industry or did you leave because you found the thing you are passionate about in life?
bit of both. Yeah.
Ngikukhona ukushisa ringi.
Yeah, ringi nako ukushisa. Kanti kwazise phela ukuthi kube ngisesekhona manje. Bese ngiyoba li owner. Bese ngiyoba namatekisi amaningi. So eringeni ke eqinisweni if li owner unamatekisi futhi amaningi awuphephile.
Yeah.
Awuphephile
and you're well known.
Awuphephile kanti ezungaphephile umculo lo mini khanda lamuhle ezuliveze njalo. So ngeke ngithi ngazi indima engikuyo imbono engikuyo yamatekisi. Ngapha ikhanda ngihlezi ngiliveza njalo hey today I'm performing
Google na flyer na flyer
uyayibona
at this time
ngapha ngiyazi ukuthi ngise rank la kunenkinga ekhona rank so bengasheshe ngithinteke kalula uyabo so ngavele ngathi cha ukuthando ngaso sonke isikhathi abafowethu basemsebenzini kuyasetshenzwa isikhathi sokuthi ngibe nabo ngokwenhliziyo nangomoya. Yeah.
Okay. Yeah. And then Robert Begabuza about the what do you call it? It's not a beef that you started, but it was a battle, right? And we're seeing that happening right now. Ngabo Chris Brown, ngabo Kendrick, ngabo J. Cole, Drake, Kendrick, you know? Mm-hmm. And it's for me as a hip hop fan, I believe it's needed for hip hop. It's for the culture.
Yeah.
And so now that we have you here today, I wanted to ask you, did you start that thing for the culture or were you starting it just in J to go, Yazin, I'm the best rapper? Or were you doing it in a way, Yoguti, gents, let's do something to push each other? Because you notice that abom rapper, unless by a tintiwa, no one does anything.
Yeah.
It's only when they pushed or provoked that all of a sudden we get the greatest 8 or 16 we've heard from Questa or you know, so people's reactions are sometimes the best thing. Like Ludacris, when Cat Williams made fun of Ludacris,
he replied with raps. We like,
"Wabuya nge 16." Sit akan tu saya sugrep handota. You know, so what was your intention behind starting that? What do you call it? A beef, a battle?
Ngicabanga ukuthi kwaku ukuzama ukuyisiza ukuthi ibuye. Yabo. Ngoba mangabe ulalela loya 150 akukho noyedwa engamthuka ngenhlamba akukho noyedwa futhi engafaka ifamily yomuntu phakathi uzokuthiwa sengirepha ngomama ngeengane ngobaba akukho noyedwa yonke into engangiyenza yes kwaku create ama line nje ngabo ngo omrep you understand so kwakuyinto nje yokuthi kwase kuyisikhathi vele ihip hop ikade ithe ukuthi ngoba mawukhumbula ngikhiphile ubhuti omdala uKO waze wabonga wathi siyabonga big
shout out yeah
we needed this being a lendo ukwazise futhi phela ukuthi kwayena ubhuti omdala uKO waye kade ekhiphele ingoma yakhe le yabankulu kakhulu iset no Casper ekhiphele I think babe ekhiphe same day beno Casper so ubhuti omdala may reply uKO yaphakamise yashona phezulu
so it was
wabonga naye babaningi futhi abantu abazuza kuleyo nto because khona abanye engeke mhlawumbe ngabasho ngamagama engathi mangisho ngithi kodwa mfowethu wena ngisho ngolutho kuwe kungani
umuntu wavela nje
yeah kodwa ke kwakhona lokho sekutheni nomfowethu into engiyibonile ngiyibona i-hype yayo yonke into nethuba yesu ukuthi iyamuva le nto iyahamba.
Can you imagine Big Zulu going, u-iPhone ufunani?
Hey, wena Zulu ngakudabuka.
Yeah, so
So we are born in Efana Naleo.
Ego uguti kwa mina. Kwa base 10 years ekugcineni hip hop. Na babafowethu mhlamba abaphendula ngingashongo lutho kubo kuse sei hip hop ekugcineni ngoba vele phela nami ukuze ngibhale lento le bebe ngashongo lutho kimi uyabona kwakuzama nje ukuthi ngenhlanhla ke kwenzeka ngempela i hip hop yanyakaza kwamnandi kakhulu bo kodwa nje into engingayifuni inhlamba ke mase ungithuka ke mina kumele wazi ukuthi ayi noma sihlangana nodwa kumele ungithuke ngoba phela mina
ngiqale ngenhliziyo enhle
yeah kusuke kuuthando njengoba usho bhuti omdala ukuthi iculture yayo hip hop kodwa hayi inhlamba ukuthi wena usuzofaka ifamily yamphakathi uthuke mina ngo ayi lapha yasekho hip hop
Rodman so is there any replies or maybe around that time that you felt guti la ngathi inhlamba le
yeah ikhona
if you listen to all
yeah, the lies wangithuka ngempela umuntu akhona lokho ukuthi kuwo wonke ama
reply
wonke ngawalalela futhi ngaba ready la wonke umuntu abanye sasizenza even ama feature abanye sasihlangana
thathi ithole
sasonke kwishow eyodwa kwamnandi nje you understand
yeah
uyeye dumuntu ekuuthi after yonke leyanda zange size sisazwana ngenxa yani yenhlamba endokuwesa ukuthi before a reply awangifonela kuqala
eswa
so yakufonela kuqala ukuthi yazini ulalele kusasa
ya reply
it's like it's weird
ah ngakuthola kahle futhak
Yeah,
ngithen ngenhlamba ngabe ngithen ngenhlamba
you assume ukuthi they mean well right because kuna relationship fact that une number yakho lento leyo but so anyway phone and the first thing my phone ngasho ngathi no mina nginankingi as long as ungeke ungithuke ngenhlamba because mawuzo ngithuka ngenhlamba asise mawuthuka ngenhlamba asisekho kumdlalo wehip hop mina nawe
yeah now in real life
yes masuzofaka ifamily yamphakathi ayasise
clubs are coming off yeah
you understand
on a
how do you do that after I've briefed you it's a dog it's fine but don't do this
and then
you go and you do it
nami mina ke ngumuntu ohloniphayo you understand angeke ngathi ngicabana nawe ungithole
sengithuka ifamily yakho ngenzani ngifaka odadwenu ngenza angeke ngize ngiyenze lonto la makuthiwa nje ngikhuluma nawe ngizokhuluma nawe ngqo ngokwe hip hop futhi you understand
hayi ngokpersonal
hayi ngeke ngize ngibe personal ngeke ngizenze zonke lezo zinto ngizoba kuwe nje ngokwe hip hop lokuthi nanomuntu olalele ayithande you understand ayizwe naye ngisho i performance stage
yes
abantu ba vibe nayo like
yes
yabo
because
that ingoma yes mina so ku Cotton Fest lo
kwamanje bese Jozi
yeah ngiperformile ngaze ngadlala amanye amabhazama wakudala amabhaza khona yiko nje phela ukuthi ngiphinde ngiwamixe ngiyirimi freestylele somewhere sama uphakathi kodwa into zakudala you understand abantu basay enjoy until today akunazi inhlamba ngikho nyare phela nje ngidize createle amabhaza
on that music note before Sivala is there any specific feature like your dream feature like if you ubona ngathi kuthi umanga noma ngathola ingoma nalomuntu okanje like ngizobe ngikhuthele
hayi kwamanje ngicela ukuthi ngi write okuningi sengikwenzile
Okwamanje
the only guest in history everybody is always name dropping yeah, people but manga fana no JC
like nama act I want to act with who I want to do work with okwamanje sing right sengwenze konke
okwamanje ing right I think into engiyifisayo kakhulu manje
yeah
ukushutha a movie ka Big Zone
Yo, that will be dope.
Yeah. All the stuff that we heard today, I'm not going to lie.
It felt like a movie.
Like, yeah. Like, mina, like I grew up nothing like that. So that's why sometimes maybe I don't get it. But yeah. Yo, the stuff that you've, I mean, I would have died somewhere along the way. Like yeah. I would have given up. I would have given up. Like, oh, how woman.
No, I think I'm going to shoot a movie. Ne movie ya kona ngabanguti zofundisa abantu basemakhaya kakhulu ngokubekezela izofundisa nabase madolobheni kakhulu nempilo ephilwe emakhaya ukuthi uphilwa kanjani kanivele phela nami ngafunda naseGoli so ngiyazi ukuthi impilo yasemadolobheni njani neyasemakhaya injani so ngicawa ukuthi kule nto engiyifisayo ukuyenza yokushuthi imuvi izosiza kakhulu ekufundiseni
kimanga todlala ngibikuzulu.
Oh yeah.
Kimang.
Ngizomdlala phela mangabe sekhulile. Kodwa uzoqala uvese sesemncane.
Njabulo. Sinomuntu, Njabulo ndlula yini? Njabulo zokhala.
Coming to short.
Zokhala
Njabulo. Uzobona, yabona.
Small. So from the time uqala ukrenga, boy dress.
Yeah. Sizofaka yena esaqala ukrenga namagethe lokusamancane.
Yeah, understand. Yeah.
Namagethe lokusamancane.
Yeah.
Yeah. Ukulele.
Yeah, so fry it. Ah, nezulu sikhona.
Nezulu sikhona.
Yabo. Ah, script simple.
Sure. Yeah, uzoshaya isiya yavula umntomo engwenya la.
Yeah. Uzohluleka isiya. Yazi uk drive. Yazi ukutshetsha ama gay la.
Ayi. Ayi.
Ah, man, I think if it was a movie, even if it was a series, it would be dope.
Yes, I think a movie is too short for all the stuff we heard today.
So I think episode 1
yeah, seriously. Like ushaka
mara uyishuta kanye bese it's chopped up.
Yeah. So I think if you did a movie, I think a movie would be dope,
mm-hmm.
but a movie is once off and then you continue with the series. Because I think once people see that story that we just heard visually.
Yeah.
After that, you have an adaptation of that from a series point of view.
Adaptation.
Yeah, man. Like
great movies turn into. It's a full story.
This is like Shaka Ilembe in an interview.
Man.
Like the story is so full. It has like a beginning with the cows. You know, when I have to find a cow that acts.
Yo, I think that would be amazing. Yo, Zulu Mpete, there are so many things that we wanted to talk to you about that we never got a chance to. And the last thing, I just want to talk about your relationship with Ricky. Like, mina, I'm a car guy, you know, so I wanted to talk to you about Kona Lang in Zulu Kono Hambangi. I'm a car guy as well, so I wanted to talk to you about spinning and your relationship with Urey.
We need a part two.
Yeah, we need a part two. But I think most importantly, your relationship with Ricky.
We plug in what's coming up.
So I think your relationship with Ricky, how it began. You know, you mentioned earlier, Guti, Ricky was the type of guy who took an interest in your world.
Yeah.
Not just, you know, it was an exchange.
Yeah.
He taught you about his world. You taught him about your world, essentially. What did your relationship with Ricky do for your music career? And for you, just in general, that relationship, that brotherhood, because I know it goes beyond music, yeah, that relationship.
Wangifundisa ukuningi uRicky Budi. Wangibonisa ukuningi. I mean, thina abantu abakhulele emakhaya asiyiboni ubukhulu bethu. Asiyiboni ukubaluleka kwethu. Sihlezi siyibeka nje.
Kuzundermine.
Yeah, uyabo. So ma ubona umuntu onjengoRicky, yila ukhona ukubona khona umuntu omkhulu ukuthi yeah, yabonake leya ndoda.
And he sees me like this.
Yeah, we are boyonke leyo nto leyo. So ukumazi wabo umuntu osondela like kimi ngenye indlela ukuthi hey Zulu ngicela senze lokhu, hey Zulu ake sihlanganise lokhu nalokhu. Uyaboya zonke lezo zinto lezo. Efisa nje ukuthi kunga nendlela yokubonisa abantu yonke lento leyo ukuthi
into nje iyaphila iyasebenza ngokubambisana ukhona engingakwenza niye phambili. Yayibo yonke leyo nto leyo. So ukuba khona kwale ndoda eduze kwami kwangilekelela nje kakhulu, kwangifundisa even nangokomqondo. Uyabo, njengoba ngisho nje mina ukuthi thina abantu abakhulele emakhaya as ukubaluleka kwethu asikwazi.
Sure. And you know what I liked, Robert mentioned it, Guti. When you dropped your video, MI Hip Hop Awards, wonke umuntu looked at Sjava so in reality, you and Sjava should have been enemies, right? Because that's what hip hop does.
Yeah.
It goes, oh, you thought you were this guy. There's another guy, and he's coming for you.
Yeah. Mm.
But what we've seen with your relationship with Sjava as well is that you've become brothers, you know, and you've put out work together.
Yeah, even before yonke into, before kuba
nomsebenzi
ngiphumelela naye phumelela besazana before yonke into. Before Sjava yosayina la yesayine.
Yeah.
Nam before nguba uBig Zulu lo enguyena besazana.
Okay.
Yeah, so uyazi ke akuphunyelelwa kanye njengamadla bembongolo. Kusho njalo ke, angithi kusho njalo sibani ngesiZulu. Yeah, so. Yeah, akuphunyela lo. Yeah. Kusho ukuthi awaphumi kanye.
They don't grow separately, they grow together.
Yes. Okay.
Kwawukhula ke, kwawuye waphumelela. Ngezake nami ngazama kwagcina kwenzakele.
And then you finally got to work together.
Sabuya kanti umuntu owagijima owayegijima kuqala kwakuyimina. Kwakuyimina ngirepha umkhaya kuwumuntu owayengisapota nje kakhulu ehlezi esemva kwami, sihlezi senza izinto. Kodwa-ke yena ngokuthola mhlawumbe-ke ithuba leli alithola e-Ambitious wasevele endlula kwamina-ke impela ehamba ukuhamba. Yabo, nami-ke ngokuncenga-ke ngiloku ngiyishayela ngelonu wabo-ke ngagcina ngifikile, sabuya sahlangana-ke futhi. Masihlangana sathi hayi akusetshenze ndoda, siqhubeke sibambisane. Saqhubeka-ke sashana iy'nkabi zezoya phambili.
Nashaya le video in that mansion. You'll remind me of the name of the song. But Begu no Mlungu.
Yes, Begu. So, Umpazga 50 Begu no Mlungu.
Umpazga wako lapaya. So, in the song, ne, you guys are singing. And then when you arguing with your wife. Mm. In my mind, mare out here meeting. Boutin, if we're to remove the audio, yengoma, Boutin, gule angamla, to that white lady. Yeah, na bega tini gu.
Na mapinga shonjalo. Akukho ukuzulu wenzani ngoba siyazi phela isilunga kasazi. Base kasukise sethi.
Uzothina.
Angathulisa ikhamera lapha kuthiwa nya uzothina. Uzothula la yathi nya ngoba. Ngathi hayi kuphela isilungu angisazi lokho. Ngingakhona ukuyishayela intombi.
Ayi.
Ngesilungu.
Khupho.
Isingangihlula mhlawumbe mayingibuza imibuzo ke sekutheni.
What's your star sign?
Yeah, we are born at this.
Well, I'm glad you know. I was a star. I was the all star.
Yeah, I was with you in Kanyis. Why do you love me? Is he on Kula for the love?
I love you baby.
No, ngeke. Yabona uma ungangibuza leyo nto ngesiZulu.
Different story.
Izonaba, nginabe ngisho intombi izwe nayo ukuthi ayi wanaba lo mbhemo ngiyamuzwa. Yabona. Fana na ku interview wangibuza ngesiLungu wathi how was the performance? Angeke ngikhona ukunaba. So vele ngithi it was good.
Yeah.
It was nice.
Yeah.
Besuthi
uhambe kanjani stage?
What did you enjoy about the performance or the crowd? Sesiyaqala ke siyaphambana ke lapho manje. Uyabona? So vele the crowd was good nayo.
It was nice.
Angikhona ukunaba kodwa kube lezinto bowungibuza.
Yeah.
NgesiZulu. bengizonaba ngikhuluma umuzwe nawe ukuthi uyakhuluma ke lo mbhemu ngiyamuzwa uyabona kodwa ke ngesilungu ngibamfisha kakhulu ngoba ngifuna ukuxaka angikhona ukunaba angikhona ukuba nesisoka esizulwini kunesisoka kufana nokushela intombi ungasho nje ukuthi ngiyakuthanda ebese kubuza imibuzo kufaka imibuzo umthandelane kunje 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 kuvele kube inkinga yini awukhona ukunaba yabona unaba ukhulume nayo nayizwa ukuthi
ngithabise ngimamilalela la sisi
bangivuke
ekuseni ngicabanga wena bangilala ebusuku ngiselenkini ngicabanga wena
ngiyayizwa indaba
ibhakethi igcwala ngamazwi
uzokubuza ngeenglish why do you love
indaba unabe nje unabe intombi izwe naye ukuthi ayiwazi wanaba kamnandi ngiyamuzwa uyabona ngishufikile kwintombi yasesilungwini impela ugqokela ugodo lakho nekhavela yakho uma ubeka avela athi libatlanga libhinca lena manje kodwa masunaba kahle bayinayo yasha si mara ke amrada
uyazwakala
uyayizwa manje indlela obeke ngayo nangendlela manje oswenke ngayo kuyabukeka uyayibona le manje silungwini angikhona ukwenza konke lokho
but ungithandelani
because you are good but you are wonder
okay sikunika uthubu nabeke
I listened to one of your interviews about the new album and did someone said it in the interview they were saying that you are the best relayer of love songs like in South Africa I think it was Tiwota saying that in when it comes to love songs you can say the best out of anybody else
relay inu relay
like so
ukhaza
yeah
ukunaba
vele yeah ukunaba it's actually ukunaba yeah
ukunaba the best
yeah ukunaba the best
ukunaba
nice ukunaba lethuba ukunabe ngendaba ye album
I album liphumile igama le album ngisesicongweni ngisesicongweni kumina ukuthi ngiphezulu
at the top
usuthe ekhaya ngakithe Bakeville kunentaba imeka nje isemva kwasekhaya nje igama la leyo ntaba isichongo so ngiyathanda ukuthi mangabe ngisekhaya Bakeville ngekhona fike ngihlalele nje khona ngikhulumele nabakithi lapha phezulu so kusesicongweni liphumile i-album ngisesicongweni lisesicongweni nje ngikhuluma
ehleli phezulu at the top
ayish
kwi-album la khona ke i-album lokuqala engicula nje kulo ngiyacula kulo waya ngirephi kulele album then there's
zero rap on the
zero rap
okay
kodwa ke
mawulalela and is this you showing us your artistic your more artistic side
mawulalela from Winkabi Nation kunengoma enginga rap kuzo kwezinye nge rapper kwezinye ngiyacula kwi album le Nkabuzezwe kokunye ngiyacula kokunye ngiya rapper yabo so kuleli ngeke decide ukuthi nje ngicule kuphela but bengicabanga futhi ukuthi maduze because khona abantu abasakhala ukuthi ayikodwa zulu siyacela ukusinike ne rap yabo so bengicabanga ukungena e-studio ngishayela inye album la ngizo rapa khona
but zulu I understand ukuthi sometimes us as your fans will always ask ukuthi mfethu sicela i-rap kodwa but as an artist we I feel like we also need to respect your space
yeah
which maybe at the time
where you
this
are.
Is the sound you wanted to create at the time there's a time you're going to get to in your career where you decide with that sengifuna ukwenza isicathamiya manje
yeah
or you know and do you think it's important to give people what they want or to give us what you have inside for us
good, good. I think gokubili kimi ngoba i-rap nayo isenhlizweni kakhulu ngoba yiyo into kahle yangithatha yangibeka la ngikhona
yabo
bese nako ucula ngoba yinto engayincelebele into engakhula ngayo ekhaya ngiqala nje gidi ingoma sicula senza yonke into even namanje makuhlangene insizwa yimo hamba phambili oculayo manje insizwa ahlangene nje yimo hamba phambili obiza ingoma uyabona ngapha futhi ngiya rapper futhi so i-rap yinto eyangibeke TV yeah ngibeke TV yangibeke radioweni so into engiyithanda kakhulu yabona nje mangabe ngiperforma wabona ngirepha kumele wazi ukuthi ayinkabise emoyeni ke ngempela futhi ne sound bangabe limnanda kwenzeke ukuthi ngingafuna ukurepha so yinto nje ngaphakathi ngamele ngiyiluze.
And then last thing I want to ask Rodman Lam ngibonile ukuthi inkomo is it a truck or
inkomo isn't it the flower
man sitsi man now emakhanyana mrena rboni unka snapper in front of a truck you know something that I've always admired about you is through your eyes you've always been open about izinto ozenzayo you know hence I think the more I connected with you was when I realized how much of a car guy you are. Yeah. But over time I see the investments you make in yourself, right? Ngabi Records. Yeah. And now, you know, we saw a picture of you ume phambwe truck. Are you now into logistics? So are you into logistics and then also with Ngabi Records? Do you own yourself fully? You know, are you signed to yourself? And what's it like being an independent?
Siqale ngakubi.
Asiqale
kuma truck.
Asiqale kuma truck. Yeah.
Yeah.
And business. Yeah.
E-truck yes. Sengiqala ukungena kwi business lama truck. So bekuyi truck lami lokuqala ke le ngilithengile.
Nice.
I-truck congrats. Ngiyathengile. Ngicabanga ukuthi seliqalile liyasebenza manje.
Nice.
This piece of vele sokuthi ngiqhubeke ngiwathenge.
Yeah. Yes. That's a great investment for your future.
Yeah, ngoba ngicabanga ukuthi eish for my dad.
Ano kukhona okuningi.
Angithi uyacula manje so i-voice.
Khona namathulitha amanzi isiphese yonke.
Hayi ngeke ngiright manje. Okay, ngicabanga ukuthi sibuka likhulu kuma artist ethu aphambili. Sibuka kuhle sabona namaphutha.
Yes.
So
and it's up to us to fix. We've got the lessons, we see them. Yeah. We see what they did when they had a lot of money, when it ended, what happened. So it's up to us ukuthi we learn from their mistakes and their wins.
Iqiniso budi. So ngathula nami ngabuka bona ukuthi hayi umculo ikusasa la walaziwa.
Exactly.
The industry lesikuyona thina eish. Ikusasa la yawulazi ukuthi likuphatheleni. Namhlanje ulala kujabule wonke umuntu kusasa uvuka khala wonke umuntu. So ngathula ngabona ukuthi angizame. Ngendlela engizozama ngayo ukuthi ngibe ngivulela amanye amathuba eceleni so that nakusasa makuthiwa uBigzol sesiyamkhipha ngazi ukuthi cha kukhona la ingane zami ezizokhona ukuba nepapa khona uyabona idenike yila engidecide ukuthi angithiftele ma truck game.
Alright,
bese ke eye
record label.
Yes, inkabi record yami yes ngiyisayinile. Nginama artist Lwandle Nkulu, Mduduzi, Xola noSiya. Yes.
How difficult is it being an independent?
I think ukurun record label kunzima.
Yeah.
Asiqale lapho ukurun record label kunzima kakhulu budo omkhulu ngoba uzwazi ukuthi i-team enkulu and wonke umuntu ubheke wena uyabona
ngapha we artist yourself
ngapha ngi artist so umnzimo obuba khona lokuthi uBigzula ngagiga enze mhlawumbe imillion ngemonth kodwa uthola lonke lelo million liyabe liye enkabi
records. You must invest in equipment, you must invest in time, you must
amateur artists
nabantu abasebenzayo khona because uBigzula akenzi zonke lezinto yedwa. Kunabantu abaningi abasemumva lapha benza show ukuthi yonke into enkabi record i-right. Nama cameraman kuno road manager, no DJ.
My editor, my sound,
So, cholo kutu pigzuli ya lenzi million nge month. But yeah, na mhlawumbe end of the month, aholele mhlawumbe 100,000.
Akalitholi lonke. Sure. Invest.
Aholele yena 100,000. Ukuthi ayangipesha pheshe la siqhubeke. We understand. Kanti kwa wona futhi.
That's heartbreaking. But you understand, I'm investing in myself.
Yeah, but I think we are cooler because the more faka wonke lo msebenzi ufaka yonke le mali. Ilobi iyakhula ikhampani yaphezulu. Wawona ama artists lawo investor ku nawe yakhula yaphezulu. It's just that phela for ama artists the more ekhula nawe aqala ukuhlupa.
But do you teach them this? Besides giving them opportunities, do you teach them like
you can?
Ever since I've known you, you've been the most respectful person I know. You speak in a calm tone. Do you not instill these things, gulama artists, la with gents? Yes, we can be these big deals, but let's not forget ubuntu.
Yabona kuwo wonke ama artists asenkabi record lonke lithi malifika. Ngihambe nale ndleleni ngilifunde ukulala emahotela lifunde ukhudula ikhwama ema airport lifunde ukuphatha lama henesi aphathwayo because most yama artists into eyenzakalayo ewashayayo ukusayinela udumo ukusayinela ifame ukusayinela ukhudula ikhwama ukugibela indiza ukulala emahotela utshwala nanokuba nosisi ke laba bazamelayo. So esinyi sifo esishaya ama artist kakhulu lezo. So awasenkabi record wonke one by one umuntu wathi mayefika ngangena na indleleni. Wafunda zonke lezi zinto until kwazi kwasho yena wathi dasam se showing ngokupha time parting right namhlanje. Bona uthi okay usejwayele ukulala ema hotel, usejwayele indiza akasafuni. Then kubo bonke kubo bonke mabefika ngiyangena engomeni yakho ukuze izoshesha ukuthi iphakame mawukhumbula umduduzi wangena ngale ngomeni ukhani isigcinci yankulu ingoma wahamba nolwandla unkulu kwingoma le umuzi esandini zokuthengela umuzi omkhulu esandini naye ngaqale ngahamba naye endleleni wabona yonke into. So kubo bonke ngiyabafundisa, that's why even namanje mabeqala ukuthola imali first thing abayenzayo bayahamba yokwakhe makubo.
Yes, because that's what you're supposed to.
Yeah, bahamba bayokwakha uStallion wakhilele kubakhela ugogo wakhe nkulu umuzi ba. So bonke
take care of home first.
Yeah, understand that.
Thank you for doing that, Rodman.
Yeah,
thank you for doing that.
Ulwa uyaqeda manje le kubo. I'm sure next month kuyobe kuphelile wakhile umduduzi wakhile kubo. So bonke izinto engibafundisa zona kuqala ukuthi nazi izinto ezibalulekile la ekumele nizenze kuqala niyasazi isimo esishiye emakhaya njengoba nilana nje nina njengoba bakini benigadile benani benihlanganise nami nakho-ke sebeniblesile hambani niyovusa imizi bayayivusa. You understand? Yiko phela ukukhula nefame kwenzeke kube nalawo maphutha amancane because kwazise basezingane nabo. Ngeke bahlezi be on point ngako konke kodwa into eningi ebalulekile bayazenza.
Ah. We need a part two.
Yeah.
And besides needing a part two, né, like honestly speaking, you're an inspiration. Thank you for sharing your story with us. You know, the fact that you mentioned that you want to do a movie next got me excited because I was like, everything we spoke about, I see it as a movie.
Yeah.
So from me and the gents,
yeah,
if you are looking for Tswana people, Pedi people, Nkomo,
or Nkomo, I've got the Nkomos that can
anything
act.
You need for that movie, score.
Nkomo yam.
Urufaso yazo kekta.
Yeah. Which elo kutika kizo kaka manji.
If there's any help you need with your movie, please don't even hesitate.
Yeah.
Domdala, pick up the phone, let us know. I think I like working on things I believe in. Yeah. And I have no doubt that South Africa is going to watch that movie because we believe in you.
Yeah.
And to everyone whose lives you have changed along the way, the people that work with you, the people who've come into contact with you, on behalf of them, see what you did there.
And nigga, madam.
So thank you so much. But most importantly, Putomtala, Mr. Nene, thank you for joining us today on Popcorn and Cheese.
Hi, siyabonga ngithuba nje ningiphelona kusho lukhulu game.
Aich. Nizwile ke bakithi besiblome naye inja yakhona inkabi yabankabi u Big Zulu, affectionately known lakubo as uSiyabonga Nene. Yasizamile sathi sakhuluma izulu namhlanje. No robot idatha yezulu iye yakuphela kancane. Utsitsi yena since simgcina kuma intro. Tsitsi.
Yo, today I listened. Eh?
Zizi, do you have anything to plug?
I have nothing to plug. I mean, I have the show on the 28th of June at the Gold of City, but I just want to say thank you so much. That was one of the most inspirational stories that I have. But 28th of June, I'm at the Lyric Theater. Get your tickets on Web Tickets, Bioscope Sundays, every single Sundays. We won an award, baby. Shapa.
Yep, Shapa. Dope. Robert the Boy.
More fire, green can, flavored shot, more music, more merch. That means thank you.
All right, ladies and gentlemen, I think we are 1 week away from Pop-Up's birthday comedy special at Empress Palace. DJ, why are you shaking your head? Where are we? 2 weeks. We're 2 weeks away, ladies and gentlemen. 2 weeks away from Pop-Up's birthday comedy special, 8th of June. Please get your tickets at CompuTicket. I have nothing else to plug but to say thank you. I want to thank everyone that came out to support Tsitsi's show in PE in Gqeberha. We had two beautiful nights. Thank you to everyone that came. I know there were some ladies who took a bus from Grahamstown, right? All the way from Grahamstown.
5 hours,
5 hour trip just to come to the show.
That's crazy.
So to everyone in Gqeberha who came out to Tsitsi Chumia Live, thank you so much for supporting us and supporting Tsitsi Chumia.
Thank you.
And then Putomtala, Big Zulu.
Siyabonga.
What do you want to plug? Anything you want to plug, you can plug your transport company, even a catering company, your record label, your album.
I mean, I'm plug album. The album liphumile. Liyatholakala kuwo wonke ama digital platforms. Big Zulu ngise sichongweni, lihlele sichongweni nje. Uzalithola uma ulifuna, siyabonga.
Aich. Well, malume Big Zulu, I want to say that over the years there are many people who have slept on you. Esikoleni, e high school, erenkini, in the music game, in the hip hop game. Empilweni nje, so many people have slept on you. Martina la, a popcorn and cheese. We want to say, we have never slept on you. As a token of our appreciation, Siti. Nai I msamelo ka Zulu king. Umkamelo. Nangumkamelo. Angitina, we are people of the South.
Yeah.
Yeah. So.
Ah, siyabonga ngizobeka lapha ebusini lami lapha. Mangiye mashowi nai. Sengizaphumula
kahle. Did you ever think a popcorn and cheese pillow would be on some dreads? No, you never knew. Since you must dream big in life.
I'm sorry, bro. I'll start today.
Hey.
I'll start today. And I'm going to fix my family's house. That was very important. You've always said that.
Yeah. I've always said that to you.
Yeah.
Okay, yes, please. Yeah. That's the first thing.
Well, it's fixed, but I'll fix it again.
Yeah. So you're no more buying a kusheshe first.
No.
Hey, pelo, besingim tengseli kusheshe. Ang sam tengseli ya. Okay, yeah. Silung sekai kal.
Yeah.
Please. Elbuwa khom siya ak.
Yes.
All right. Well, from me, the corn that pops
and the cheese that's great.
We are Robo Pops, and just like
Alpa Miaga Big Zulu, we are out.
Titi. Yebo.
Are you boss? That's my name.
Oh, you did it nice.
Yeah, vacation. Vacation. Are you ready to go?
Mm-hmm.
Okay.
Thank you.
Should I refill it?
Please. I just want one more before we leave. Thanks.
Okay. Is this the orange juice or honey?
Both, thank you.
Both?
Yeah.
Okay. I should love Mara. Can I get you kicks at least?
Why? What's wrong with my Crocs?
Nikes. Like, I want a Nikes on your feet. Trust me. Ticks. No. Oh, kick game.
No. Apparently, the people get stolen with their shoes on, and I don't want to be in a syndicate of missing people with missing Nikes. I'll stay with my Crocs. Nobody likes them anyway. And they're for arthritis. Thanks, love.
Break a leg.
Excuse me, miss. I saw you from across the loom.
How about you wait?
I just wanted to remind you how beautiful you are.
Oh, thank you.
Yo. I'm getting cautious and I'm around and you're born with. I wouldn't be able to afford you because you would really, really look nice in Nikes, eh?
Really?
Yeah. Any type. Magama Cortez now, they're the ones, eh?
Oh, okay.
Yes, but now I won't be able to afford them because of, you know, how my bank account works. I have 3 kids with 4 different baby mothers. Mm. So it's a problem.
Yeah, I don't think you want those problems. But I'll think about the night. I'll think about it.
Yeah, please just, yo. Because, yo, I'll see. But it's fine.
Thank you. You know, love, I was thinking the other day, since you are so tall, you know, a tall guy, all black, killer, you would look so good.
Me?
Yes. All black. Look at your stature. It's giving mature. It's giving I'm grown. I know what's going on.
That shirt you're wearing is giving I'm grown. It's giving 46664. I'll never be an all black. All black.
Come on.
Got a bright future. All white. I'm always bright. Please. Mm-hmm.
Okay.
Yeah, I'd rather no. Good night.
Always in white. You know, you really look good in black. You should try black.
Oh,
these are finally black. Always white. You look, you get yourself fit. You try black. Trust me. Zonisa.
We are sure.
Yeah.
Black. Yo, babe, what? Come on, are these the...
Yeah. I mean, you know, you said you... Okay, let's address the black elephant in the room.
No, let's address you coming correct.
That's right.
I thought you said no Nikes, oh my gosh, yeah. Arthritis.
I wanted to surprise you.
I want to surprise you.
So now we're cool.
Yeah. Okay.
So when they take
it. Yeah, and the black on black, killing them. All for you, babes.
Robo Pops, Abiza my cheese girl and my cheese boy da. We motivate then we laugh as well. Stay on brand, never hard to sell. Got real chats na my LOL. So we both got gang and we blessed as hell. See a dala story. Petting on my guests are nice and moy. You and my bundles, not of joy. So it's some Pop Pops and Robot Boy.
Popcorn and cheese. Popcorn and cheese. Popcorn and cheese.
You done this one.
Popcorn and cheese. Come to one world like friends like bees. Popcorn and cheese. Popcorn and cheese.